kabaruji meden le rezo ngaji yingo wongo kabaruji le rezo ngaji di ketine kabaruji di altiner fuf do sijo tamani
sakra be keni be jamnyal e modon miden altinere nogay di lewru december 2025 to gondom hedade hejuj amen di lendi e mangal mudum akad jon fu mi chalmini am san andi sami kabaruji di min jogoni am le region ngaji di kigede hande yontere woni ko suba fa haba hedere udi le lamu banka se suka be uten ujinere kayo to rewbe le dum wodani to mok tuto do mi garama haltande am tariki ngallure ne hayo garan kedade ngoram be do garan hedade inde ande gotulo on don nokudo woni sen serfi alfa ko haltana mi hodo woni tariki ngaluren don sami kabaruji dum jokonam kiyede hande bismillah mod o mi hedaade dum ko yottoto sukabe ujinaji temdere chapan jeego em didi dum kanyi ko rewbe ko buri uinaay didi teme tati kanyi em woni be warta fa kanyi em woni warta ngorob fa jeewote so tawi hedere wala e mu'em dido golliji ka ana windi ele imadara yontere ne be noddiri imadara fa jeewa so tawi hedere nanga yimbel ngombel on do nokku sanni anni ko kedjodo ame ngondol on do nokku do won adama dele to ko hebane em do majundo fitan usman ali buli
suka celludo woni galle ndartido don hakkil o imadara hokkugol do gureji faana modon hokkude sukabe vitamin a yalla ana beydoro cellal fewde e nafa umadara salif kone kan jati nabi suko modon yalla ana hokke de gure
nanani de
min nabi suka fa sawre ya gidi moni eredi makko ko andi rewbe ne ana taadi cincal nabi suka fa cawre joni e bi e ndokka mo vitamin a e wi kanan ko be doktor en de e yontere hogugol e safareji ana mo ina jalleni de dum wana yewtogol tan dum wadan du fa be ndokke safareji itoji gil iredu won ko holdi wi de docteur mahamadou kulbali cawro le suudu doktor ccrf bankas
nous savons que
en ande gil iredu goni sababu heedere sukabe sukabe fadma indi dubi je dum faabotobe fa gil gondi le redu mabbe di mbare mere mere be cawrite holdi wi de o imadara puddo aljumar yabbene de sappo e jetti lewru december ndu timman handen eden wadan sukabe fu be heedere woni e mubben wombe le cercle bankas woni ko adama dele togo hebine studio tamani iude bankas
wadde faarewbe wawana taranade hore mu emme do woni faana jande ngadnaande fewde beddo o rewbe bangal mu ingol sabune dum wadi noga yaade noga e go o lewru december nokuma noddirta kajolo gollirgal ngal be noddirta demba nyuma gondo zego kanyum hebi hakle majjum rewbe le chapanta toyombe hawrintini le on do nokku e gulbe iwe jonde mu em sappo ana hakune mabbe beddo rewbe kanyum en ka jengida mo hono wadirta yalla ana mu ina sabune be noddirta kulikoro fa yetto gawakuruni omo njam sabune pomati fa yetto ko nande mudum hodum fu woni darnde haabo ele bornaki e finatawa fa to yirwere le lede ameni don sicile kortal tatobal chubangal ele lumo mo noddirta foire artisanal agricole commercial kan e industriel mamala chien ntanga lamu kuchala golleji majum fuddi golleji ka fuddi altinere noga didi lewru december dum waran wadde balde sapole on do nokku fana majum kayo yirwinde ande imbel golro juude mu em gombele on do region gollirgal gal mino dirta temded gondo lilamu gawo kanyum do yambini yiti mawuri mudum chapan jiddi en jeegom hadde margal ele tawangal urtu fedde onu bi ngadi odo imadara ele wajuji fayeto waltinde hakkilaji jamande fewde odo golle ngaddo bonanda sanne le nuku o dum hawrintini inde ande emle on do nuku fayeto kabaru yimbel andal be kabaru jibidi de fina tawa dun son kobe fayeto kasen yimbel jinganobe hakkeji bibbe adamale on do nuku ha de tam wiide yimbel gombel de do walde kanyum en ka hollitama kanyum en ka yettama sannele imadara ko wadi yelan haba habure margal ele tawangal demal fa lilamu kulikoro hollitama wiide ko doma e mudum hitani hikka ana yetto million goto ujinayi temde chapan tati e joy ton ele imadara campagne mabbe 2025-2026 rowande ko mun ko ka ko heba e mudum ko ana wara million goto ujinayi temde chapan jeegom e tati choggu gawri do holitama wiide buyti ke sanne le lumoji di le lamu masinale wakati jom o chakuru 50 jeyirte no do uinaayi nay e temede joyi le nyalomo hande o uinaayi tati yaati uinaayi tati e temede nay yeyirte le lumoji yogaji holitama wiide choggu o ka jippigele dido nokkule sabi yimbe le hewbe kanyum en ka hebi hetude gawri mu emle on do nokku jonka min garama haltande om tariki lamu Tombouctou juinaado le darno sappo e jeegom sappo e jeenay dama wulli de naajo debbo goto mo noddirta Buktu Tombouctou kanyum ka le darnoji jukude mudum ni kalaatike nokku mo yimbel hewbe be torto e mudum le jaagoji mu em fa keben famtare anni ko kanko sen sirfi alpha andando tariki nokku o inde ande dun le nokku o san heba haltanta em do tariki nokku o do festan Ousmane Ali Boul
il faut dire que Tombouctou
kollitinde wiide burdaabe Imak Charan e kanju ni tumbudu le karnu sappo gobo tiagal ko garde kaki en teddude hedde debbo mawdo goto ciapaado noddirteedo Mbuktu nokku o bami inde Tombouctou dum woni nokku ulli Mbuktu ko hokki ndi gendi sembe e wargol galle akit en bangi sahal gendi ndi de galle akit en wonno Ahmed Baba en jodi le baleri gendi ndi on nokku bami inde Sankore Sankore dum wonno diande jom en ande biyetena jom en ande sabi ebe jogino ande mawde be wali be gonno janginobe mawbe ana juranno universite Sankore janganobe le onoku ana ja ujinaji noga e joyon le hakim e ujinaji temedoron jodi be don ko wadno fu kambe charotono kambe du gonno almami en jambereji fu gadoji bangal ne aku kurtunguji tadordi e mayinti fu kambe ardinte kabaruji fu kambe ardinteno sabe be jogi ande irwereji kewdi ga ciagal mon universite o himbe na juranno tatteji fu warde jangude don janginobe mawbe an juranno sudan warde janginende don
even pour enseigner
sakra do me kadete kabaruji amen difan jefe nokure sera imrana kilo mayge waram haltande o dido kabaruji fo français corne ki region